afadhali kidogo. Nimeanza ku make mchongo. Oh, wanajimwaya. Wanacheza. Wanajimwaya. Wanacheza. Oh, oh. Michongo, oh, nimeanza kumeki mipunga, ah, ayo vayo, oh, etikira kisogo, oh, ole, etikira kisogo, ole, wanasemaga, ni mtoto naringaga, wanasemaga, ni mtoto naringaga, wanasemaga, ni mtoto naringaga, zaga, wanachezaga, na madada wanajimwa. Kisugu nimeanza ku make michungu. Oh, oh, oh. Kama unacheza cheza kama unacheza cheza wanajimwaya wanacheza wanajimwaya wanacheza
Silva,
oh,
oh,
sounding, sounding.